What's all I check my fans? Khalid, now I see you. Oh fuck.
Sentence, chifu kwacha mabola ya wili. 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 Sentence, chifu kwacha mabola ya wili.
Story si punka ya chokela paselo. Once wenzo tunka wa chokola mahelo. Yenze 5:30 indoors pa ma week. You know how we roll two balls na ma check. My boys wa ma chick. Na chilo la icho, mutumba mastiki na kontolo la richo. As usual tibae la podwete. Bagari botu wava upu wawa deki. Nangela zone ya bona mbombela blonde. The one to done getting higher than a drone. Na eso ntelela alilelo muzatasha. Bize walipuru panja monga simu macha. Ah, ni yako kasama. Kansi babisa mamonga wasaki la Osama. Next pui yodo ya lilapo. Nazipeza mkruza ni shibani uzilapo.
Chifu kwa chama bola ya wili. 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 Chifu kwa chama bola ya wili.
Wosa konka chimutuntai. Wedha ndiwe shoti olo mtumutali. Wajuntai olo handsome guy. Wakagwila maezi mwana usunkai. Chili izi ngati wakushimikila. Spange nishindiwe future wakushinkila. Yava my dreams yonka la monga Bill Clint. Penze badepo kansi wali na ma blueprint. Nilimukati manje nichitali great. Awisha ngati nenzo yenda kumakreti. Olo na wife itemene tilinkezi. Ndawa wakagwila life ikupanga crazy. Mano modezi yaleko panga sense. Kuli woze wangono please patience pays. Experience is the best teacher. Zina ikaipa but sunga nkale preacher.
Chifu kwa chama bola ya wili. 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 Chifu kwa chama bola ya wili.
Nezo ona ntine guy ngati ni chilola. Tafala na mawindo chusi muri corolla. Macheki ni diva hepu muma soksi. Gati batile sati wona ni majoksi. Onani hapa naziletelela. Nakumbuka na lolo sembeni na mvelela. Nemwine neze chabe mwishe mwishe muma junta. Nangena muri sidi wona na amba kufunta. Wateki walipize ni mvela basakila. Mutendele wachepa pangono bazagwila. Sinifuna kuchele ni kari kuma 20. Nipempa koka chance ni chae korepenti. Sinizi wakulima pansi ni pokosa. Maezi ye mufuna sini kwa niso donsa. Elo muka ni manga bambiri bazavutika. Kwini kubondi imwe azaju.
Sentence, chifu kwa chama bola ya wili. 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 Sentence, 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 sentence.
Oh, man. Oh, man.